amaso yanjye akubonye, umucyo wawe uramvira, njye ndi imbere nkujya inyuma.